yande joni wittodi emin tagi sappo e joni nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Dere ko e kibaruji men nder leydi Niger ko ɓurta himɓe million ji tati kan haja ballaka nder ko yawi hitane hikkadi nder batu gaɗango kenga premier ministre leydi men Birgira Fini andini kenga nokkure heere gon firtama ko ekkitagol machine mo jaman nonni ko inditra Niger 2.0 nonni siri o no hokkam ɓiɓɓe leydi Niger nawtoro e kulle ɗe jaman. Yewtere men pindinol yarammi maraɗi deme jarneteɗe kangol loɓe deme wonno hokki sembe ɗum dow on nanan fi on no wontiri sayni tokkomin on nan pirtol haalaji nder kibaruji men. Nonno ni David Carden ni takkiɗo e hoorejo sarusi golle ballore yaago e himɓe de Nations Unies OCHA kenga kan o timmini juraki ki o waɗi nder leydi Niger ko balɗe jeego o gol yilaki nder leydi Niger kan heɓata ko fama hano fi balla ko hani waɗe nder leydi din nonni nani ko ƴuwani min to jadiraɓe men ɓe télé labari.
La parfaite connaissance de la situation
anda lobangal fabotobe do jam e potal kambe rafi kebol mabbe yottade to bibbe wuro e tefande fi on mosala leyna fakka nimbe fu hautade bibbe leydi Niger be ngala bawde min lasi bake ndarde ko pelle leyde duniyaru balloje Niger den golleji mudu no don tokkondira gollido lobbol dum no wada ko sigila lobbo hebe der golle jangal dan ton walan kambe jidal natugala hakkunde am e nimbe e goɓe nder leydi ɓe wartitade maɓɓe naati kan sanne ko ɓuri suuludeɓe ɓe kokke bawɗe koɓe keɓta nawtorade kamɓe ko'e maɓɓe nden ne mbiɗa watta dande e pelle mballoje ɓe koƴa aadi e wallude Niger.
Plus d'engagement auprès du Niger.
Sigila ballaka e yurmene ko duuɓi uña ɗiɗi e nogay e goho holli nder leydi Niger no ɓura himɓe million ji tati kan haja balle sigila ballaga e yurmene heɓe golliditta kenga ni ɓe puɗɗi golle maɓɓe ɗo nder galluñe may dow ardangal gomnati leydi Niger e himɓe leyɗe yasin premier ministre Birgira Fini watti dane e tettinkinako waɗe gam heɓugo balla jawungal nani fama ka o hokki Asumana Shina.
Nous sommes en face d'une préoccupation
majeure. Eden kuccondiri e sakkulla mawɗo sanne ndene sey joƴƴine sigila gongajo e dow bawɗe ɗe joguiɗen ɗe endan caggal mundu kondan tewten jawdi ko ɓeytitte e dow ko latni en tilayi tawe en gaɗi dow ko yaawi yaawi notago yaade e majjum sene en kiseke ko wattu himɓe millioji ɗiɗi e himɓe ujunaji hemre ka e gon ko yiɗi ballite yerno sigila yurmede kañum e ballaga haalirni enda e dow himɓe ko watto million tati e himɓe ujunaji keɓe jeetoton sigila o endan ni no yiɗi tawe hawrnama jawdi ko watto milliardji keɓe ɗiɗi e capanɗe jeetati e nayyi français fa kan wawi tude hajeji ɗin ɗon ɗum ɗo fu waɗa kana gam batte wallutudde gouvernement ele golle ngal wonno waɗa ngal enda ko watto himɓe million go'o e himɓe ujunaji keɓe jeɗɗon kayendu kondan no duwomi tawi wallitama hana tawe filanama jawdi ko watto milliard uji hembre capanɗe jeenayi
192 milliards de francs CFA.
Kenga leydi Niger ni fitti nokkure heyre to ekkitagol machine mo jaman nonni to ekkititte nder ngallu ñamay ɓanguiere gaɗa ndiyam ɗum kam woni arandere ko ɓiɓɓe leydi Niger nawtorto e iri nokkure de ko inditira Niger 2.0. Ibrahim Gimba hoorejo nokku gu holli nder lebbi sappo e guetati no waɗan nokkuje capanɗe joyi pirteteɗe nder jajirka leydi Niger nani fama ka o hokki jaadimin Olivier.
Nous avons décidé de créer un environnement
min joƴƴini nokkure to himɓe garta ekkito fi machineji jamanɗi endan e wawde ɗum ɗum du kondan sukaɓe ummatore famarɓe e mawɓe rewɓe worɓe kaɓe moni ko wawi warde waɗa hon ekkitagol ngol enda fa hannen du hono himɓe tawdaɓe e laruji e hoore mu ne mbawi gara kaindu konda ekito maadu konda golle doctora ko sabo wakati gonde wayde golle nyen coronavirus on enda kambe den baybe gardo enda ekito be pam machineji di be keba be pam no ne to kabaru e ko nandi e mudum den ne do majjuno woni ko dum wada wada kala do sigilaji kiwdo woni hen lati di a gollan do mu a yobata bambu wallitan himbe fama fa woda anda no ne to kabaru
e ko nandi utiliser ce hub pour avoir accès à l'information.
Kenga batu kollol fotogi do fi gadol nate der wuro doso der baade sukabe ummatore timmi batu kollol gol fedde muriyar mata sigili bibbe rewbe gadobe sappo e joyi ko kabe andal kan kolli nyenyal mu ko wada der balde tati no hayeje mabbe ni woni be do tira rewbe der gollal galbe gonbe gada nani famaka madan aris siapi fantini jadimi nana hadiza hassan.
Nous avons recruté mais adi rewbe men gadani be ekintinoje do adol nate himbe hanne der sigila kollol nate himbe der mum men tawa neddo mabbe fudu nate tati hokka subo gan hollude no wodi du fa hanne album ko nate sappo chubade har ko darta semme hala batugu na nate gote adade de lumo kollol goldu no e hore mum sayni himbe goni gala e garre e semme debbe gari fudu rewbe be no kollabe nate e gaddito lumo go mido mila du ko rewbe be no nana beldum golle den warobe ceewa bendu no nana beldum ekkintinaabe be meden gidi jaara yeso golle mube gam natede be adi do leedi Niger fu no limtete meden cembindinaabe du be jaara yeso natude luube kollol fu ko wona noode dondu gam gollal mabbe anne der duniyaaru men ballirambe gam emen gidi juude mabbe tawe der majje
ala culture.
Luma bisaji go gaya no woni no moddini gango horri go jaman ko latato lumo mango ko leede takkide e maggo wawta nawtori e maggo tiede balla moddino lumo goni wana to himbe golli dobe e meri mo gaya nani famaka mer mo wuro gaya Amadou Hamidou o fantini jadimine Fadel Alou.
Nous avons eu
min kebi balle cede ko nyiba nyibito der lumo go enda min jamidu fa handen fedde sawara region kandu nangana min har ko darata sigilaji mudina fondita golle den yettore Allah du handen min puddi hiude barke golle amin den lumo go nino don no nyibite no mojine no fondite denno de en dari galbal to dabaji di enda ye nyirte na jippinirte deni gaddama der loreji wadiraka nyanyal amma handen golle no kure de enda no don no hojite no mojine fonditi ko watta gollal no kure de woda wadorodu no haniri luma godu e hore mum e dama denisi gila on waylaka kay no wodi ba no kure demi itti to banki nyibete undu gan sembin inde luma ku chaka himbe denne de en dari golle de ni be dari mauni non di hubere ga de hebi gan Nigeria e lede gon tefino ir luma go wade der no kuje mum en gon amma minen Allah hokkisa dun lato baka
an
joda kalem galbe sini fuddede kenga chaka company mo akuta e horebe wuro alit do hakkeji di kollobe famarbe be company ko mi nakka nonni gal wadaka no almu gabdu sg de fedde o wi geccoto do inde company o notaki gid algalbe kini wadugo kenga delle musula hebaka deybe pudditan hano murtere mabbe de altini warore chubake lawol didabol ni no fondi warde parti politique ji leddi Niger moy fu no wonno tefa to yata nanga der horebe dido hano gombe no filo ardangal leddi nonni dun do gambe nangana jomun wura maradi jadimin Mohammed Mamman o yilake o yotidi e bibbe wurobe numi woni halaji mabbe do fi an ballaka parti politique ji gaddata jadirabe mabbe gombe no filo hora ko leddi moy fu nani ko hali
fi siyasa nder leydi Niger do endan ono kebal ni wonno file sabu fukkine sende be gatto hakkunde mabbe wakkati fukkine fu no be poti ayata fu darido golli gam Allah tan wiide bibbe leydi heba gurna mu moje dum don wala e leydi
kaba kap en siyasa
onji politique Niger hunde non ko min bowi yide dum wande ni parti gon tokki goddo gere no kolla metorgal berne mu en noni tawidu ko wodi non deni dewter hawjinde talki la mordo leydi ni hokki lawol dum wadde tilaydu dum watte gan kanko tan o wawa wittade
kadi bay iye huti a taw fahimta
min kay ko pammi e do fisiyasa leydi ni woni hunno ko lati wadirta gam Allah nan da jom wadde fudo tewtewr goddun no sana dum yawdu bittino di e mbi en ni ko boyay dunda o wurto yenna o inna e baba sentinamu bonna inde mak se sagido kasen wi'a e midi gada makko kasenda dum an dum lataaki dum munafikar woni der mu
gaskiya ko mona hecci a cikin shi
kenga nokkure heere firtama do der gallu nyamay jangirde non to sogeje jangata beyda andal burtodo e boggi mawdi do fi sogiraku gal nyanyal habaru ko juwani min to sudu habaru leddi Niger horejo leddi Issifou Mohamadou o wi moccere wodune nafaka mawdo ganno wadan lawol gol wawta durwidi e rafidenaku tawangu dalledi ni sherdi der habaru goto on fantini wiide ni hano so geji jango be leyda yasin no wadan jonkay ni be daru dalledi Niger be beyda ande mabbe
jati studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fa wodam yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto dum fa woda studio kalangu gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi Niger
non non gan hebango mosola do jaccire demi ko heba hitandu bidi no gay remobe leydi maradi be gon ibe gada demi jarnetede no bura der nokkuje kem didi kan demi de wonno wade Mohamed Kabirou horejo fi moddindol deme region on o fantini jadimin Mohamed Mamman
der leydi maradi nokkuje ko to kemdidi kanyum woni ko jojjina do fi wadugol ndema jarne tekka enda remobbe enda e yibbe gollangal no kenno gada gollangal enda illunde demal dungugal timmuno dum wonno ko Mohamed Kabirou latir kam woni horejo do inde region enda fi demangal hali
sen campagne ki adi
gollal ndema jarne tekka ka fudda kena idule lewru novembre derne chagal kantol dungunani golobbe no ken gollude der no kuje kemedidi e no gay e jetati yettore Allah dum fuddiri no wodiri yaade e balla kamin kebi to wallobe be gomnanti misali awdiri shu e konandi e mun kambe ko windi bundu e dene fa awatirde de wurtake fudama sonnede do lube
ja arikolti sa
no wabi ede beydar no endam woni ko gollobe ndema jarnteka be endam hebina
wi se en plus do temps
beydari maudi dum latani gam gollal ndema jarnteka ka no tawa en sigila bibbe leydi Niger golla nyamina bibbe leydi Niger wodi idum tawa leydur widol e rafike joram nyamdu se lungu wodan Allah e gollal ndeba jarnete kaka idum buytira sador maji kewdi
aliele dubu
ndara region mo maradi o itan hikka min jii moloje kanyum woni ko duudi sanne dum waddi dum
cette abondance du melon on
duudal molo ko yite do lube do miden bawi wiide ko Allah e balla kamin kebi non yaade to porje fiida litir do min far awdiri molo e dene jawndi dem sabe sigila durwidol e nyaw corona virus on no wodi fahande projet fawo balitir do min far awdiri kamanaari jawndi e fahande ppao projet gardo hantude kamdo wallitimi har kondata awdiri lobbiri dom to ko andudon sador ma tawado arto gollobe akali jeje ben woni yaade tefoyde awdiri lobbiri ma sodude dun hitande hikande sengonga fida wallitimi harto awdire lo biri don wodi dubbe jaddana mandi lawka dun sabbi bini molo e dene no wodi do lubbe sanne
e le chou sur le marché
chofol gulbigol enda en jii hikkangol heewi sanne wobbe mili jati be mbi tobo hikkango enda gano dudirni wadi ko awtirdiidi enda rimiri hon nina
lo gurbi il ya wi le
to wendu gulbindu golobe ndeba jarnete kaben ko dia mayru buytiri be kebi wattude birgiri der no kuja mabbe dum faadudi ko be ngatta awtirdiidi ndi wurtake du lawka dum wadi ko don jia bibbe awtirdiidi do lube wakati o
fare moma
to bandirabe on ne kettini studio kala ngudo min darnata habaruji me e fulfulde sayde lamdo holli min jango min gaddan habaruji ko
jati studio kala ngone ko kettini don jage dan endam fa wodan yaade yeso seda kala studio kala ngu wadda mandeji kesi kasen ko holloto dum fa wodan gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi Niger
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asoy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu potten fada studio kalangu yadu leydi niger